DJ 38K.
Tumelo yangu inashino kufumilia Sikuwa maapa na yonipa Yazidi mpaka na mwagikiwa Ana nipa vinono Mpaka na isi changa nyikiwa Hongera wake somo Mtoto kafundwa katimilia Wali kwa maini Maja darasini Na nkirudi nyumbanda na nuliza Na nze chakula ama mimi Hapo nwa nani furugaga Kichwa kina ni umaga Domana ni mewaitaga Nipe ushauri
Hadithi hadithi
Tamule
Mwezenu mimi
Tamule
Mchumo wangu
Tamule
Sise
Tamule
Hadithi hadithi
Tamule
Mwezenu mimi
Tamule
Mchumba wangu
Tamule
Basi sisemi
Kanyonyesha jua la asubuhi Tafopenya kwa dirisha Na mizungu ambayo sijui Amenifundisha Shombo na maharani Amenisafisha Kama hoi sijitambui Na vyo jibebisha Kanikeza mahaba Kamu kutarajita Kibaba baba Michezo ya makida kida Tuna wakera waji Mbona utapata shita Ni wapesiri labda Puto limepata wiva Nilonge silong
Longa
Mweze lumi
Longa
My baby wangu
Longa
Unamdavu
Adithi adithi
Tambule
Mweze lumi
Tambule
Mchumba wangu
Tambule
Basi sisemi
Tambule
Adithi adithi
Tambule
Mweze lumi
Tambule
Mchumba wangu
Tambule
Atikona mtoto kataka Na misi jivu
Bebe, si unajua na kupenda Ila moyo wangu mdogo Sije panda kabasikeli Oh baby, penzi sije nipemenda Ukanipa kisogo, wakaja kunikejeli Wendo city, masheri koko Utampipi, mapocho pocho Kitandani kuchi, kocho kocho
Kocho kocho
Rana ziki Msoto msoto
Msoto msoto
Pese tuchunge chunge singie shetani Wapiga soko vipunge wakabarazani Wenye domo chuchunge mungu wa walani Fitina soo watunge tu kwa minjiani Usiende
fawe
Kipepeo nipunge punge mambo sharukani
kani kwa mganga kufunge funge ndere kazi kani eti kuchunge chunge tumbo kiza mani sausende
Kama kupenda maradhi niko hoi tabani na kama kutangaza na kupenda kosa ni mfumwe kama kupenda upofu misioni sisiki ndo mana natangaza na kupenda wewe mwisho koni sichepuki makona kona na upona ni ugue ukifika na pona pona na rangi yako black mimi na kona white Wakifupi nyundo na kuona na munala Na kuona moto Mwepezi Japo chichi Chivo Chichi Chivo Chichi Chivo Chichi Chivo
Aminyama tu Akipita minyama Anatingisha minyama tu Vila kipita minyama Aminyama tu Akipita minyama Anatingisha minyama tu Vila kipita minyama
Minyama
Shepu ya mabonde mabonde Nimeidia Ntakumiliki usikonde Hata nkifulia Oh baby unashoza ombe Mbuzi wanakimbia Na washa umogwa jangombe, leta sufuria Baby usijipe stressi, wekibonge mwepesi Waruka mpaka sarakasi, samba karezi Unajua Lips kiuno shanga ula macheni cheni
Baby you like to know so
Mdomo lips nye mpamba kiuno chako feni
Malagala beri ya loso
Chi, chi, chi bongi Chi, 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 chi bongi Chi, chi
zimzim na tatuni mchore ila ndo ino tena pendeki ama kweli mapenzi haya na mwalimu wengine hata kuniona ni adimu hivi tuseme arangekewa ama nyota yake kali ananizidi ama mgini nimechelewa ona wengine wanamponda na mwika bibi ilianza kumuora mapema etiza mabanda ya sinema alikuwa gani rafiki na wema she's so cute acha wanione mshamba tu tutawezi kulipigia honi umi na honi namba tu kinacho nyuma na jifanya aoni kama unamjua
mtake
nani animjua
mtake
kama unamjua
mtake habibi kitwa nisifie
basi kama unamjua
mtake
kama unamjua
mtake
kama unamjua
mtake habibi kitwa
out the East Africa DJ 38K mazee usibanduke kwenye mix zake nenda
for more information and bookings call 0700 515 717 I'll see you gang it is what it is call
anaelenga kwa rula siku zote ndo apatae mwambieni mwanangu pula mina mpenda mama tena ni fundi wa kuchanua utasema samaki ngona hapo ndo nikagundua kini kiliwaliza makonda wadala dala dala mina shiba kulala la 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 anamba dala 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 anaito ka ka hakika yendo kiboko yangu jua ikiwaka ikinyesha utembo na ujeshi wangu getini kwake nilikesha mtihani wa mapenzi kuna aliyefuzu sawa na umibope na useme unaguzu na mtu kisha penda unakuwa zuzu eti nawazaje kuwa mama zuzu kama unamjua kama unamjua kama unamjua
kidogo tupanane maneno ni ya nini tupishane tushapendana basi tuzikane
napewa mapenzi na mashamsham mwambie huyo ex mambo bambam akume mahaba matamtam acha Mungu kutesa kwa zamzam
my baby oh baby
Mwana mita wa mita mwama kositati. We baby, my baby. Mwana mita wa mita mwana kositati. Kama samaki naona wivu akusitaki wezo meniswe kamate kamdomo mate achoni kamate ayani meshusha pressure kila so kama mi unanitesa nikila kila siku kukesha mamuda unashindwa kutosha my baby oh baby. Mwana mita wa mita wa makositati. We baby, my baby. Mwana mita wa mita wa makositati.
No time, say, no time, baby. No time, hakuna muda kupoteza baby. No time, say, no time, baby. No time,
hakuna muda kupoteza baby. When you miss me, take a me photo, put it in your arms. Is it the only ones? Oh, betty, petty, baby girl. Cause I'm your man, you're my fantasy, I see. Well, let's sing a pili pili. Toka Congo DFC. Toto kinda kinda sherry sherry. Yo na kupa jab. Kasali, unalo julisa. Wendo mkufu, angu watap. Medali, unayo peneza, ase. Go greet Gavana, drink sweet Guarana. Mtoto bisikali rangi tausi savana. Kamsi kijana nafsi lawamae. Na 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 na.
Leta leta.
Inywe vitu vitamu wasalinga maziwa.
Leta leta.
Nimonza kuna hamu nisije kubaniwa.
Leta leta.
Tuifanye karamu siku ya kuzaliwa.
Leta leta.
Na visiwe vya zamu kupeperu kanjiwa. Sione fahari kwa kusikiza maneno mpaka unikimbie. Mimi kwangu ni hatari kutoa mawazo kiwemo machozi nilie. Usitubutu kunitesa kunicheza wana. Busu busu kingereza bembeleza lala. Unikande nikiwa na uchovu. Nikini kiboko ya kendofu. Gonna give you all of that I have. Ah, ah, ah. Palopona wagapa na kofu. Nisije nkadona na simbofu. In case of an issue let us solve. Ah, ah, ah. Go greet Gavana, drink sweet Guarana. Mtoto bisikali rangi tausi savana. Kamsi kijana nafsi lawamai. Na 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 na.
Leta leta.
Inywe vitu vitamu wasalinga maziwa.
Leta leta.
Mimo zako na hamu nisije kubani.
Leta leta.
Sali umezidi aluwa umezidi tende.
sina cha kufanya zaidi, acha nikupende. Ona wewe ni kwete mnyango, kaze na makopa lolo. Oh baby give me more, more darling. Wengine watanisema vibaya, ati nimejichanganya. Acha waseme vibaya, habari sina. Wala waridi tamu, hili la niziti tamu. Na kwenye baridi tamu, joto likiziti tamu, tamu.
Napiga round mtaane, nikacheke kitu tu kwa mbale. Nageuza uba, oh she's a cutie cutie. After mtu wa movie, okopa mse wa uba. Tutapita na demi yako, nilimchacha, she looks familiar. Alijua hiyo ni vako, she looks so innocent. Lakini vitu wali dududu, she got me addicted. What do I do? Tell me what do I do? Felicia, can't sneak a time, need delicious. Ooh, Felicia, your sauce makes so delicious. Felicia, can't sneak a time, need delicious. Ooh, Felicia, your sauce makes so delicious. Go, go, baby, go, 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 baby. She my fee. Benefits like any bad dog I go through. And she knows my groove. This little girl, she got the juice. Sana mtungi ya wimbo, cause her body is badam. Si unajua niko single, come my way pretty mama. Agal toto, toto njo tumwone mama. Nime sample pila uniongeze mama. Njoni kubigia mshikaki, we mwenyewe utanitajati. My baby, my baby, Felicia, Felicia. Njoni kubigia mshikaki, we mwenyewe utanitajati. My baby, my baby, Felicia, Felicia, Felicia. Girls ni katamni delicious. Felicia, you're so sweet, so delicious. Felicia,
nimedata na swaga zako, nimezilai zilai, siwezi mapenzi yako. Kuya kinai kinai, kukuwacha sifiki baby, ayo ni makosa jinai. Ongeza mwengi, nipate wenge, ikibidi ni zilai. Dana dana no, kwa wangu mamito, siwezi kufanya mao, mao. Kwengine nisha sema no, michupa weke funiko. Na makatizo tu ya so, ya so. Ana 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 do, do le mi fa so la ti do. Na kupenda nimekuchagua, moyoni uko peke yako. Ana 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 do, do le mi fa so la ti do. Nakupenda nimekuchagua, moyoni uko peke yako baby. Wapenzi lake mwezenu kwa kweli najivunia. Ananifanya maisha naona nimepatia. Penzi lake minajivunia, siwezi kugongewa gongewa. Masinichi wote na wajua, DM wakinya pia nya pia. Wanakesha wakijisumbua, wawezi kuambua ambua. Yani hasi kuja kuwachanya, tarudi majuto na jengua. Washa nipiga kitanzi na lako penzi, sasa wapi niende. Kukuwacha nisiwezi, kindezi nezi, bora wanione wege. Kwangu we kama mwokozi, unani enzi, nimesahau yote. Na kupenda kinya mwezi, paka maexi, kulewa ona donge. Ana 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 do, dole mi fa solatido. Nakupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako. Ana dole mi fa solatido. Nakupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako.
DJ 38K
yananitoka macho nikikuona kumbali. Nakosa usingize sipo kwapo silali. Nafata ulicho nacho sijafata salari. Utanifanya chize kama utakwenda mbali. It's true that I have in my heart, I don't look up for passenger. Only you, any you right now. Nibebe kwenye tenga. Mana mapenzi ya kana nelemea. Ulipushia jana leo endelea. Penzi limesimama wengi dedea. Mkakara nafonigea. Mana napokuona wewe.
Napona, napona.
Baby, I need juice.
back, back. Put on the ground, back, back, back. Push it to the ground when you're feeling. I'm feeling.
Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. Amani nayoipata kwako inanifanya nataka kuwa na wewe tu. Na matatizo yetu tunayatatua wenyewe tu. I knew you are the woman of my life. Kisa usara ulo nayo tu.
It's as much as you do. My love, that made me love you. You are too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Tena unansikiliza, unanishimu, nasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza, unasaili bora my love.
I need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You have all the faith in me.
Need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me.
It's a beautiful thing just to be in love. Yendo atima yangu walopanga mula. Kitengo malumu sent for map above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life.
And you have to know that I love you. And I pussy tie on a kesho. Uwepo wako, ni ushahidi tosha. Sitaji maelezo,
wake wazuri wapo.
Kugupandu olisiti moyo wako. Beki ya moyo funguo ipo kwako. Mimi mazima siwezi choka kwako. Jamari moyo wangu sijezima. Kulalamika kaa kilema. Kunipe penzi lako hata huruma. Unanitesa sana. Jamari moyo wangu sijezima. Unanitesa sana. Kunipe penzi lako hata huruma. Unanitesa sana. Ama kidoji kibuti kumwagwa kutoswa kutemwa. Kidoji, kibuti, kumwagwa, kutoswa, kutewa.
Sasa hivi unaniona, thamani misi. Unavyo nisema, sina mara tena. Hivi unaniona, thamani misi. Unavyo nisema, sina mara tena.
Sinipeleke bio sana. Kamu itaki wesima. Mana acharasi. Sina paku papasa. Sina paku shika. Sina paku emea.
Auno kidoji kibuti kumwagwa kutoswa kutemwa.
Inauma sana.
Na kidoji kibuti kumwagwa kutoswa kutemwa.
Sasa hivi unaniona, thamani misina. Unavyo nisema, sina mara tena. Hivi unaniona, thamani misina. Unavyo nisema, unavyo sina mara tena. Thamani
kuringa ubahiri mwisho iringa wone kina konde boyo na vomaga mandinga kajala wane ni tu tena zote ni renji mwenze tumetuma kala kitu na bado nauliza change etikisa kisa cha kumbimbia, ni vipombe, chipsi na vikupu. Brother ukijiona bondia, kazi chape na mwakinyo ama kidupu. Domara kipe na chobiti, pauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asijaka sumbu wa dika, 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 nikudekeze baby dika, 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 nikudekeze baby girl dika, 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 nikudekeze baby dika, 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 nikudekeze. Unamtumia, pengine hapata tamia. Kipindu na kaza na kumkaribia, mweza kwa na shina na kumgaramia. Aki, 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 penacho biti, pauni tunanunua ili ikifika mida ya miti. Asija kasumbu wa dika, 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 kudekeze baby dika.
Kabla jua kuzama, baby nipe leo leo, siku jani nyama kwa nyama. Misu mchewe kapeto, rangi zinafanana. Kamba na kibanio, ulivo nikusanya, nikusanya. Sina ujanja kwako sadari, nimetia nanga wendo bandari. Rumba kamaka kwako michali, njo jamvini ule futari. You already know how to read my mind. Oh, you know Marashiro. Kwa penzi lake mi can't deny, can't deny. She know, she know, she know, she know.
Pinda, pinda, baka chini pinda. Pinda, pinda, baka chini pinda. Pinda, pinda, baka chini pinda. Pinda, pinda, baka chini pinda.
Penzi lako tamu mama na mimi. Kama ni shetani budi ushakolea. Nakupa juchini mpaka unabuli. Nachochea moto mpaka unakolea.
We uko home, my body mina relate. Wako appetite ufai kunona late. Inyeshe mvua majua uko wet. Brown skin girl mi kwako si complicate. Kenzi lijaze kibaba komea milango saba.
Yeah you know you're my love.
Shibana si hapa, mchele robo nazi saba.
Give me more, mi amor.
Sina ujanja kwako sadari. Nimetia nanga wendo bandari. Rumba kamaka kwako michari.
Njo jamvini ule futari.
You already know how to read my mind.
Chechemea, karanga za saida. Mabomba tupo Al-Qaida. Atari so kawaida. Akisakata rumba na hita. Oke dansi kidogo. Uno ya palii wa Kongo. Yeah, yeah. Kwa mikogo. Nona kama unapinda mugongo. Na unadondo.
Call 06. case, bring it for them, yeah man.
Embo wow, yeah, yeah, bona bado.
Now show them.
20 ado ado. Give it to me, give it to me. Go down low, 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 low. And down low, low, biggie, biggie. Biggie, biggie. Kakara kiki. Tufanye mambo mpaka lukwiri.
Ase, Dr. HD. Kwanza na mvuri ya miwani. Na mpiga jicho kama na muona ndani. Chapoteza plani na change gia angani. Mana kili kama kili shatanguli ya nyumbani. Sasa na nipaga wish, mesha on a sign. Kama na mkubali na natamani design. Ni wasichezi kwenye dance floor na mvuta gizan. Na sinaga by show baby atamkia chumbani. Ah, ase, da 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 da. Matashika mazaga zaga. Pusi zake kuji mwaga mwaga. Kainama kainuka fada.
Kanyama kameiva. Sura ya mukamba, dashboard satisa. Ndakupeleka dina. Bili kile kwanta fuliza. Nimekufeel hadi kwa Broadway. Baby girl, can I know your name? BCD 46, nikona form. Nikona Netflix, I'm alone. Mina like a biggie bam bam. Siwezi mind ukini pa ya number. Anjebe ikikamu siende java. Mchani nina bezi ya kahawa.
My girl you a killer. My girl, you a killer, killer. My girl, you a killer.
My girl, you a killer, killer. Tectonic a killer, killer. Yeah, 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 yeah. My girl, you a killer, killer. Tectonic a killer, killer. Nyuma ni ngong, mbele ni kambichi, tena ni kasmata. Kama ni mahari mbogi itachanga. Zangu zimeshika baby usikaze.
Napenda bile kana nichoguza. Bile kana waina gutet na rombuza. Baby nikiwaya sita kutoroka. Toto uko faina kapete nitatua.
Toka nafanya wana ume wana hema.
Amewashikisha
liko jaba na mavela.
Front ya mugamba.
Beauty and brains.
Bad girl a winja.
Weak girl and wine girl.
My girl you a killer. My girl you a killer, killer. My girl you a killer.
My girl you a killer, killer. Oh, oh, oh. Tectonic a killer, killer. Yeah, 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 yeah. My girl you a killer, killer.
The masses.
Bang, bang, bang. Tectonic a killer, killer.
DJ 3080K, 3080K.
Hivi unaniendesha. Mapenzi yanakupa power. Nipatie intention. Siruki ushanivunja mbawa. Umenikea dozi, yeah. Umezidisha dozi, yeah. Nimetepeka, dama jozi, yeah. Dama jozi, yeah. We gon' spend life. Umenikea dozi, yeah. Umenipa dozi, yeah. Nimetepeka, dama jozi, yeah. Dama jozi, yeah. Let's have good life. Niteke uwe na mimi. Niteke uwe na mimi, yeah. Niteke uwe na mimi. Oh mi, oh mi, oh mi, oh. Niteke uwe na mimi. You take it when I mean me love. You take it when I mean me mom. Nitake
take it when I'm in me. You take it when I'm in me. You take it when I'm in me. Oh, me, oh, me, oh, me, oh, me. You take it when I'm in me. You take it when I'm in me, love. You take it when I'm in me.
Wana ninginia, ukirudi jini na didimia. Sini pepenzi makirikia, mipako nisha oza nisha jifia. Mune kwa mlevu wa penzi lako, ongeza lileo. Mambie mganga wako, kaniweza kwa leo. Sioni, maneno ya watu kwangu kama cho. Toto kama chumvi jikoni, nilipo kuonja kaumbapo.
Una sasa una.
Kamoturi umenyunyizia tena ninakuaminia fundi makirikiri upo kamili na ni mia 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 kila nikikuangalia naona nilichelewa wapi vitu unavyonigeia sijui ningevipata wapi unavyonidekeza kama mtoto singatuki kwako nipo nipo ushaniduaza lopolopo baby.
bedi ziko simbo, ubalako oje siyo loko. Baby, kwako na cheche, cheche mia, cheche, cheche mia, ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia, ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia, ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia.
Vicky Pandas.
Kilima unalima usimami, unafika mazima na hukwami. Safarini unadima adilami, kivulini ushenito wajua mwako. Sina neno lengine, nishaweka nukta, sitazami kwengine. Wengi utabibu, unatibu vingine. Nitaweka bango, wasione wengine. Unavyonidekeza kama mtoto, singatuki kwako nipo nipo. Ushaniduwaza lopo lopo, baby. Navyonitumbua pimpo pimpo, jonjo zako bedi ziko simpo. Ubalako oji siyo loko, baby. Kwako na cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche, cheche mia. Cheche, cheche mia, cheche mia. Ina cheche, cheche mia, cheche mia.
Baby, when you go down for me, when you rush, yeah, you know you're a property. Baby, break your back when you go down right on me. Break your back, yeah, you know you're a property. Yeah, when you ride me, you gon' do my happy. Baby, give me all your money. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know that nice. Baby, give me all your money. I'm gonna fight for you. Yeah, yeah. That booty bounce on you. That booty bounce on you. That booty bounce on you. Yeah, yeah. Give me that booty bounce on you. You want me that booty bounce on you. Baby, man, that booty bounce for me, yeah.
Girl, you know you move like a star. The way you move, it, girl, it's like a blue movie, girl. I'm like, oh, oh.
Dapat niponisha kupa madadaka. Yung nanapakataka, ibon, chaka-chaka. Tabia za ko chafuka, madyala, taka-taka. Kukatisha, yenereta, yanikur, kaka-kaka. I like the way you slow it down and wine and pose. Girl, go crazy, who don't get show. Get down to business,
take off your clothes.
I can't blow. Ina kimba na mahela kwa kipochi. Cheki pamba ina
tingi usakidosi.
Yote tisa kumi nataka kusosi. I can't, I can't. Kama kwa gemu lenino. Toka kwa sofa paka korido. Mwana lana mingi kwa singo.
Alright, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know that nice. Baby, give me all or nothing. I'm gonna fight for you. Yeah, yeah. That booty bounce on you. That booty bounce on you. That booty bounce on you.
Abracadabra, now I belong to you. I don't believe in stars. Banali, banali, now I'm in love with you. There's a whole number going on it. It's just friendship, no wonder I just you away. If all us just agree, then there's no need. Baby, would you be my baby? Would you be
Oh yes, of course it's you. So you better tell me if you wanna play. Are you undercover? I wanna hear from you. Yeah, cause I'm a bad boy, get your life in my head. No doubt I'm a freak in the bed. And I know to use this head. On your mark, baby, are you ready? In the hood, they call me Balesa. Everywhere we go, I'm a blesser. Got in Dala Mazasila. Would you be my baby?
Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby? Would you be my baby?
Let me know, let me know.
Would you be my baby?
I wanna know, I wanna know.
Would you be my baby?
Would you be my baby?
Would you be my baby?
DJ
30 Nashika antenna, oh yeah. Nishina sa limbo, limbo. Siba nuki ngo, minaya ngo madro. Oh yeah. Nakesha lindo, lindo. Macho kwenye sho, kuchaka chuwano. Oh yeah. Kani nogea, unamu, unamu. Koleza na kuni moto chochea, unamu, unamu. Kipiga kiki imetembe Munga 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 Saki china china zaki korea Munga 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 Kipiga kiki Napunga kipopo kopa kabana Na umbeni leva kama banana Kigusa kitofe mambo manana Ulipopita wemba yewe umeshona Kikoko baiko baikoko Kiba ukata kanga moko Chikigiri kiki moko Chorae Nishina salimbo Siba nuki ngo Minaye ngo madro Oh yeah Nakesha lindo lindo Macho kwenye sho Kuchaka chuwano Oh yeah Kani nogea Munga 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 Koleza na kuni moto chochea Munga 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 Kipiga kiki inatembea Munga 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 Saki china china zaki korea Piga kiki
38K 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 38K